spaceship music.
Bagamba kabunga la kadula zone.
Coffee makes wanna bang.
Era abantu bari fuande sita sega zone. Enshiyo nombe. Care market two. Calendar music promotion.
Mace.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Take over.
Ha. I go away kungunga mito dumo kukonga mumana we debu. Isha isha mtamba fiumo. Na konga kanyampuko batilo maumeli tumba dino mukora mina welomba isha isha mtamba fiumo. Na konga kanyampuko.
Mani sinizana mana boza. Gwila kulizanga tikulangiza maloza. Ninga chite puanji na sicho na iposa. Nde ingila ingila mono tina nefikosa. 06 na tuingila mu. Kuti wadaba wapinga mu. That's why they can't stand us. Yo man see they will never understand us. Sharp mind in umba ni twapa. Side sign you mwenso ni mfwapa. Or that's yours, numba ni mfwamba. Numba ni mfwamba.
I go away kungunga mito dumo kukonga mumana we debu. Isha isha mtamba fiumo. Na konga kanyampuko batilo maumeli tumba. Dino mukora mina we lomba. Isha isha mtamba fiumo. Na konga kanyampuko.
Kaberodeti, kabidi fatuma umeni poketi. Kacha kukani pake swishe doketi. Wale fwaya nde mwentula mwentula kwa tindi pati veti ya koketi. Patifwebo twalisheta, kafuna timfelane osa tanda wicheka. Ifobo itwalirwala, kulipena fachipululu kuno boy wala. Na ibukisha na dande falandile. Bomba ni webo nga wiso tabombele. Bose chimo chilele satu umbile. Nomba ni shine chulile.
I go away kungunga mito dumo kukonga mumana we debu. Isha isha mtamba fiumo. Na konga kanyampuko batilo maumeli tumba. Dino mukora mina we lomba. Isha isha mtamba fiumo. Na konga kanyampuko.
Weekend is a party, what are you celebrating? Economy the party, but you keep on forgetting. Instead you bang a pulani, you keep on faking. Hello in a boza, you keep on baking. But this one's for my real ones. My Bill Gates done got your wannabe ones. Now this one's for my G's with a plan. Chine chino to chobe, don't rest till it's done. Now economy take is the cue. The pan to life is how you make it. The pick and the choosy. Ignore the foozy. Refuse to lose. Inga suko ndefe umfela uzi pangile newsy.
I go away kungunga mito dumo kukonga mumana we debu. Isha isha mtamba fiumo. Na konga kanyampuko batilo maumeli tumba. Dino mukora mina we lomba. Isha isha mtamba fiumo. Na konga kanyampuko.
Coffee mix. It's that spaceship music. Mkema. Take over. Macy. Kalandanya music promotion.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Boy in a Toyota for black and yellow. Kose na langa ni wana vivelo. Makamaka kuka fifa lelo ni lelo. Baji tuwa konkenda la maifu. Tuwa konkenda la maifu. Wewe tatuwa isa mkutamba finde kwari. Tuwa konkenda la maifu.